Petra, John McKinney,
Sapi.
Yeah, hey. Ingoma isambe kinoma na joyu kipandi na soma na simi kama chata kila boma na kimbiza mahasla kila kona sioni jinsi gani watapona na hizi kazi zao easy come easy go now basi kazi kwao tumekalia makoo yao hapa sikuhakikishi usalama kabisa weni shuli fupi tu kama tiza kabla sijasema suwe shamaliza this time around hakuna kuunga unga matizi wanaopunga upepo wengine kisampunga ni pepo na kemea yeah. Nobody care, utamdekea nani hapa tuna mbele konenda baby daycare. Shame, numbers na change, I can never be the same, same.
Huwezi kushindana nami, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhemea. Tuna pepea, ea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea, tuna pepea, ea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea, yeah.
Everybody know they can't mess with me. Check my rhyme book, homie, for the recipe. Bitch, I'm getting mine, ain't nobody wasting my time. I be all up on my grind, body smoking, it's obvious I'm entire bliss. I keep it low key, but then I gotta shine, bro. VG show to shots away, he's on mine, bro. We killing it and speeding up like a turbo. For sure, we bout to blow, we'll see how far I'm the shadow. Two for you, two sana, when you wear your figure bottle. Yeah, we popping all the bottles. Kama kawa, kama dawa, tunapata dala. Mina dio makini, to wafanya wapagawa. I'm the type of girl who want take your man. When me a pop it and a drop it, the alter him get. And it allowed up the thing, expose the business. I'm if you tell your girl, I saw the thing set.
I'm the type of girl who want take your man.
Pop it and a drop it, the alter him get. And let allowed up the thing, expose the business. I'm if you tell your girl, I saw the thing set.
Huwezi kushindana nami, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhemea. Tuna pepea, ea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea. Tuna pepea, ea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea.
Yeah. Nobody care, utamdekea nani hapa tuna mbele konenda baby daycare. Shame, numbers na change, I can never be the same, same.
Huwezi kushindana nami, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhemea. Tuna pepea, ea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea. Tuna pepea, ea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea. Huwezi kushindana nami, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhemea. Tuna pepea, ea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea. Tuna pepea, ea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea.
Sapi.
Hizo zao ni kuhemea.
Yeah.
Hizo zao ni kuhemea.
Hey.
Hizo zao ni kuhemea.